be fedde mata masu hadin kai no jogi galmaje mu en rezoar yarnude awdiriji mu en e rato no pondi kaliji mu en gollode hebude ko hejora fedde de gada cingol mayre rebe go ngari beydake e arambe jeyanobe he mayre halimo labbu arido fedde de
mu ari baddinde biyer mun ka
minen tapande nayo e joyi fuddi golle kaliji den no kurde hese hese e robe no gonno nata na ko min jotti minen tapande joo e joo gan handen min jottake to jonde olum wittake gollal kaliji min gon minen gada deni dungu nati minen gada golle dungu der amin no wodi rewbe gado e lumako ibe choda kulle ibe chonna ibe choda dabbaji ibe chonna
sache alhamdulillah
rebe remobe kaliji cede dabe kawra wakkati warde wakkati woni no wallirabe hebude ko beydi gollude nokkuje mabbe de endan halimo labu
muna da
kes godi kes to min kawrata cede ba moter amin boni min keba no min modiniri minen itta cede min choda moter keso min joba gatto on ujinaji nayi na ujinaji jeego minen tefa projeji ballami e pano gam min goda na pano gidi gotel wuli hoddi gotel kando hejata
ti sam
madan hawa goto jeyado e mata masu hadin kai sifake golle kaliji ika en rewbe gonno gada
min nebi der groupement on gam mi wadi ko watta duubi jeego minen keba barke mo minen gatta saladu chu computer carotte e kulle kewdi himbe no tawamin do en no choda minen gaddane awdi riji minen keba barke mo gam minen nawtoro emun himbe no choda kasse
mun shaati mun akewtaati ki
barke golleji mabbe dibe gada di endan woni no wallira rewbe be endan he jordi hanono ardido fedde de endan haliri
bam shaga kam
gondal gal min gatta min biita noy min gatta min nyaami min jari min kokkitirido lamdo yettama noddoje de godumi ni woni himbe ballamin gam min keba sembe ko golli gandeni min nanganama idun hokka min sembe sanne der gollal gal min gatti yeso
be fuube jabi wiude ko debbo wawa humtude haajuji mum walliradu ko reji mum to sayto debbo o enna hebi balla ko watta he jora
I'm late.